Once again, let me just welcome each and everybody to this meeting.
Ndikulandireni tu abale ndi alongonso kachiwiri kumkumano uwu.
It's another meeting that the Lord has set forth for his own people.
Uri ndi mkumano wina kuti Mulungu anawikira anthu patsogolo pa anthu ake.
It's a meeting whereby when we meet, we have only one business, that is preaching Christ and him crucified without compromise. The more we are in the meeting, the more the gospel is preached, the more our filthy and wicked are exposed of us.
Pamene timakumana ndi uthenga wabwino kulalikira nthawi ya kulalikirwa nthawi yake ndi yomwe imene imaonesedwa kunyansa kwathu pa ife.
And we are thankful to God because of his grace, that is Christ Jesus, by dying on the cross of Calvary, that brought our sinfulness out from us and he took them on his, in his body and died for it. And we are holy now before him.
Kumadu diyamika ambuye mulungu chifata mchembe imozi imene kumwana wa Jesus Christ. Amene kumwana mtuwa kukishaka kwa mtakaji kaja kwa 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 kwa.
As last week, we were on verse 21 of 2 Corinthians chapter 5.
Munga mene wiki ya to jadinali muvese ya 21 ya tu abolimu to chapter 5.
Whereby he was saying that for he hath made him to be sin for us, who knew not sin, meaning sinless, that we might be made the righteousness of God in him. We are the righteousness of God in him.
Imene imakamba kuti amene yosana dziwa uchimo anamuyesera uchimo mmalukatu kuti iwe ukhale pamoyo.
So there is two things here. He has made him to be seen.
Ndipo zinthu ziwiri zomwe zikuoneka apapa nkunena kuti iyeyo anangomuyesera kukhala uchimo.
And there is another way he might, that we might be made the righteousness of God.
Yeah, but it's a
there is men on this both sides.
You know, Mugamawa say it would be so bangi.
Men to be seen, men to be righteous. Number one, if it is meant to be seen, it means it's sinless. It has never contaminated or touched with the sin. So if we say that he was meant to be seen, it means the sin was there, and him was somewhere, and him is worthy, and he was just, it was just declared that he was sinful, while he is not.
Ndino mukamaona maoneka kuti anamuyesera uchimo uzikutanthauzatu kunena kuti uchimo unalipo ndipo iyeyo anatibalira mmalo mwake nangokuwerengera iyeyo anali wangwipo sachimwako.
While on the other side it is made to be righteous, or on the
righteousness of God.
If it is made to be righteous, it means you are, it is not, you are not righteous, you are not holy, but you are very wicked. So here, you understand that there is four places for oppositions.
The first place, it's a
holy place where the righteousness of God is.
Malo yamba ndi malo amene ndi oyera amene chilungamo cha Mulungu chimapezeka.
The second place is Jesus, who is holy, who is God now.
Ndiye malo achiwira amene akuoneka pamene popo ndi Yesu Khristu amene tiwera.
The third place is the sinfulness, that world, the place where there is wickedness.
Malo achitatu ndi uchimwa dziko la ndima malo.
And the last place is these are people very sinful, the people that there is nothing good in them.
Ndipo malo chichitatu chomwe chikuonekera malo achinayi pamenepo ndi anthu ochimwa amene iwo wali mawodzazidwa ndiwochi.
So Jesus Christ, who is holy, is coming from the righteousness of God, who is righteous.
You know, Yesu Kristu amene ndoyera anachokera ku chilungamo cha Mulungu. Amene Mulungu Yesu Kristu ndoyera.
While a man is sinful, is coming from the sinful compass, and because they are unrighteous before God.
Malo achitani, malo achinayi, amene akuoneka pamene popo, ndi malo amene kumapezeka munthu wochimwa, kumene so uchimwa uli malo amdima.
Now, the righteousness is with Christ, who is holy, facing the sinfulness, that is the man who is sinful.
Ndeno chilungamo, chili ndi Yesu Khristu amene ndi woyera.
But between these two, there is a hedge that is separating the two.
Komapo pakati pa anthu awa apa pakati pa zinthu zivili zimenezo to pali chinthu chinga chimene chikusiyanisa anthu awiri.
Now here there is God, who is sovereign, who is powerful, who is omniscient. Now he is coming with another way of communicating with the man who is sinful.
Ah, no, I can't. Kama no, pali Mulungu amene ndiwa lamulira ndiwa mphamvu yonse amene akufuna kutumikiza anthu awiri kuti munthu wochimwa uti akumane ndi Yesu Khristu amene ndi wolungama.
But according to the holiness of God, he is unworthy to touch anything that is evil,
that is sinful.
The standard of His holiness, there is nothing that you can compare with.
Chifukwa potengera ndi chiyero chake, palibe chinthu china chilichonse chimene mukhoza kufananiza nacho.
Now what he did is to create a garment that he should just put on, so that the dung, the wickedness, is charged under that garment without touching him inside.
Ndiyeno mukukonza kwacha kwa Mulungu amene amene akupanga ndi kukonza tumwi kapena kuti mthanjo umene akufuna kapena kukamulikisa zochimwa ukuti iye Mulungu mwini wake asakuda kuti uzonyasa umudzamudzi kapena uchimwa wake umene ndipo.
So the garment, the garments that God prepared, that God made, was nothing but Jesus Christ physically, Jesus Christ in the body. The coming of Jesus Christ into this world was the implementation of the garment with God inside it.
Ndiyeno kubwera kwa Yesu Kristu mthupi kunati kukwandisa kuti kwa mkanjo kapena kuti kuvala cha Mulungu kuonekera.
Because the scripture says nobody sees God and nobody can see God. Even Moses was taught like that.
If we are going to be able to see God, we are going to be able to see God.
But here we see Jesus in the body. He is coming to us whereby people see Jesus, touch Jesus, and do whatever with Jesus.
Umarwa kati wana Yesu Kristo mina wana ibera mtubi. Amina Yesu Kristo mina kato makuwaniso kumugira makuwaniso kala na Yesu.
But Jesus was God 100%.
Umarwa Yesu amina yo. Anano ni mulungu tu wa tundu.
Only that God has just disappearing himself in the body, physical body, whereby people who touch and see that physical body, without knowing the key size of physical body, that is the original of what people are touching outside.
God in Munuaja, and that's Missabum to be the men that he the men and Rakos, the one is a Rikuzan Kuri Bira, in turning the Yenaku. I said, Zero Munuaja, and I should have
a name. So people were speaking with me because without knowing the key size of the physical
body, without knowing that this is God. You know, I'm a lamp and I didn't move over myself to a good amen.
They were just touching the garment of God without knowing that that garment was just a vessel so that the people should not touch the living God inside, because his standard of his holiness can never be compared with anything.
Jeno andu anali kukudza chake nkanjo wa Mulungu amenende yetu Yesu Kristu lija ndikuti anthu asadziwe kuti Mulungu mwina ali mukati mwake muchifwa kukudza Yesu Kristu.
God is fine. He's very right. Whereby we can never manage even to see him with the brightness that he has. Let him be umbrella or be in the garment, in the garments, so that the people should see the outside without seeing the original of what is inside.
Kulinganisa kumkuyera nchine zimiro chake cha Mungu kuri pa munhu amena kozo kwanisa kumuona Mungu amena yoyo mukero chake kumalo kwake Mungu kana dzidisa dzicho vhala zvino zvichi kuri kana kuti tori kana kuti kana Mungu amene ali chete kwa kuti
we see God in the person of Jesus Christ.
Wozero tipakhala kuti kumuona kuti Mungu wa Kristu yo zvira.
That's why we preach Jesus Christ. Once we are preaching Jesus, we are preaching God. But when I'm saying that we do preach Jesus Christ, I'm not saying about that Jesus of small J. I'm talking about the real Jesus, the Son of the living God, the crucified one.
Because
there is another Christ that the people are preaching. If this is what I'm not preaching, I've got no business with that.
First Corinthians 1.
Of chapter 5 of 2 Corinthians says,
Munga mbena kulankulira mbuku la 2 Corinthians chapter 5 verse 21 you are good.
For he has made him to be seen. That is the first he, it's God who is sovereign and is making him, that is Christ, to be seen. But he was sinless.
Now,
we see that God just counted sin on Christ, but he was not sinning.
He just said
that the sinfulness of the people are on you, but he didn't sin according to how people sinned
in the world. For example, if somebody sin against God, but
he wants to bring sacrifice, he was to come with a sheep without spot. out without blemish to the priest.
Mwachisanzo ngati munthu adachimwira Mulungu amafunika kuti abwere ndi nsembe pamaso pa Mulungu amafunika kubwera ndi mwana wankhosa kwa nsembe.
And he was to put his hands on the head of the sheep and spiritually the sinfulness that man would be confessing was transferring from that person to the God or to the sheep that is blameless.
Ndeno amakafunika kuti asanjike manja ake pankhosayo ndeno kuuzimu mvulungulu zake zamutuja zimasamukatuma mutuja ndikukapika pa mwana wankhosa kapena wambuzi amene ndopanda banga ndopanda chilemba ucha.
Physically, the God of the sheep was without blemish and was sinless because there is no means that a sin can transfer from a person to the God. Yeah, without exact meaning of what God promised
it. You know, mthupi, amafunika mwana wankhosayo kapena wambuzi wotengedwa kapelekedwa nsembeyo akhale wopanda chilema. Chifukwa izizi zali ndi tanthauzo lake limitedi limene zinthu zikachitika kuti nkhosa mphulupulu za munthu zisakachotsedwa kapena zisakatengedwa mwa munthu yokukapita mwa nkhosayo kapena kuti mwa mwana wambuzi amene ndi wopanda chilema pamaso pake.
When the sheep is killed, he was to be killed on behalf of a man who was sinful, but it doesn't mean that the sheep sinned according to how the man
sinned. Same
with Christ, he was just made to be sin, but he was sinless.
There were
just counted, the sins were just counted on him without him doing the work of sinning.
Mashimo, anangu werengeredwa pa iyeyo, koma iyeyo sana chitepo chimwayi.
Now, the one who was suffering was the one who was counting or making Christ to be sinned.
While
when we go back to another verse, there is a statement whereby it says that we might be made the righteousness of God.
And
which means God, who is sovereign and who is sovereign, just took his righteousness, the righteousness of Jesus, and put on a man who was sinful.
Nemukamaona apa Mulungu amene ndi wamphamvu yonse ndi wolamulirayo anangotenga chilungamo cha Yesu kuti kukachiveka kwa munthu amene ndi wochimwa.
It's like somebody has stole a cell phone from somewhere.
Silingati kuti wina wake anabawako phone kuchokera pena pake.
And he was arrested waiting to enter into court, and the judgment day comes, they need to pass a judgment.
Ndeno anagwiridwa ndikumangidwa munthuyo ndikukafika kunena kuti anakalowa mchitoloko kuyembekezera tsiku la mlandu ndipo mlamulira kwana anakhala kuyembekezera chigamulo.
It just happened that somebody very merciful to see how a person looks like, just having that desire that no, it's not good that this man should meet with the judge. Let me meet with the judge. So he just grabbed that phone and says, no, this is not the one who stole the phone. It's me who stole the phone. Judge me.
Ndeno zilingati kunena kuti poyembekezera chigamulo chonchicha munthu wina wapo angobwera sopano ndikukapoona munthu uja mmene akuonekera ankumvetsa chifundo chake kunena kuti akuyembekezera chigamulo mmalo mwake chifukwa chifundo chake chai munthu uja akukangoyira ndafonija ndikukalankhula sopano pamaso paweruza kunena kuti iye ayi musavutikeni nduyu amene anapa foni isiye ndineyo.
The phone has been just grabbed, not by free will to give into the hand of that merciful person.
Foni yo rumbali mwone ndi kuti wangochita moyilanda sikuti munthu je wayipereka makufuna kwache kwa munthu wachifundo ujayi.
Same with us. It's Christ who just came by our way and grabbed all our weakness and sinfulness and stand before the judge and meet with the judge.
Chimozi mozi ndi ifeyo. Yesu Kristu wanakita kutilondola pa njira yathu ndi kutilanda uchitimo wathu kutilanda mkhulupu zathu iyeyo tikukayima kukakubana ndiweruza.
Had it been that he grabbed our sinfulness, would have never given him because we never managed to surrender our sinfulness to somebody.
Akanakhala kuti iyeyo sanachite kutilanda mkhulupu zathu kapena zochimwa zathu, ifeyo sitikanakwanisa kumupasa iye pakuti ife sitimadziwa ndipo simatha kupereka zolakwa zathu kwa munthu wina.
The righteousness that we call that we are righteous and just before God is a freely given by God after Jesus Christ snatched our sinfulness in our hands.
Chirungamiso chimene ife timayesedwa nacho kukhala olungama pamaso pa Mulungu ndi chirungamiso chimene tinangopasula ifeyo kwa ulere Yesu Khristu atachita ulanda kukwatula zolakwa zathu mʼdzanja lathu.
Had it been Christ came to us and asked us to give him our sinfulness, would have never managed to give him the sinfulness of ours.
Omaro akanakhala kuti Yesu Khristu anachita kubwera kudziko lapansi kumatifunsa ifeyo kunena kuti timupatse zolakwa zathu, ife sitikanakwanisa pakuti sitingathe kumupatsa zolakwa zathu.
That's why when we are preaching about grace, for sure it's grace for somebody to understand this mysterious gospel of Jesus Christ, the crucified one.
Ndichifukwa chake tikamalankhula za chisomo, ichi kuti chisomo ndithu, ndipo ichi kuti mufasire pochizindikira.
We have been saved by grace and grace alone. So it's the righteousness, the justification that have just been given because somebody more powerful has just made us to be righteous.
Ndiyeno ngati pali chilungamitso chimene chaperekedwa kwa ife chaperekedwa kufanana kuti wina wakamene ndi wambavu ndi olamulirayo anachita olamula kulankhulira mawu kuti ife tiyesedwe chilungamo.
So how did we receive this righteousness? It is on the cross when Christ was dying. That's why he says it is finished.
Ndiyeno nkumatena kuti koma sino chilungamiso chimenechi tinachilandira liti ndi pachatu pa mtanda pamene Yesu Khristu anafa ndichifanira pamene Yesu Khristu amakhometa pa mtanda analankhula mawu kuti kwatha.
Now there is a last sentence, last two words of that verse 21 whereby it says in him.
Ndiyeno mukamaona nusu yake yombaliza kweni kweni palitu ndi mawu tiwiri tokha timene tikubapepa kumene tinena kuti mwa iye.
When that says in him, it means inside him.
Ndi akamanena kuti mwa iye akutanthauza kuti mkati mwake mwa iyeyo.
Meaning is the original him.
Kutanthauzatu umwini wake weniweni.
Because the truth of a person is what is inside the heart.
Chifukwa tu akamala nkhula za munthu weniweni wa munthu ndi chimene chili mkatisho.
Because Romans chapter 10 says a man believes in the heart for justification.
Chifukwa ya mbuku la Roma chapter 10 alankhula zonena kuti pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo.
Let us go to Romans chapter 10 verse 10.
Aloma chapter 10 ndi maeke ya 10.
For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumutso.
So it's the heart that believeth, and faith comes by hearing, and hearing the word of God. So it's where there is justification,
Jeno muntu amakhulupirira ndi mtima ndipo uthenga wabwino amakhulupirira ndi mtima makamaka pamenenso uthenga wabwino walalikidwa ndi chikhulupiriro chimadza chikumva kwa mawuwo.
So just the little Christ or the little God was inside Christ.
Jeno mulungu weniweniyo anali mkati mwathupira Yesu Khristu.
So inside Christ there is holiness, there is justice, there is justification, there is everything. He is very integrity. He is very holy.
Neno popeza mulungu ndiwo yera, popeza mulungu ndiwo angwiro, popeza mulungu ndiwo lungama, chilichonse cha mulungu chinali mkati mwake mwathupira Yesu Khristuyo.
So us, we had this righteousness of God that was within Christ.
Malomake ife tinalandira chilungamiso chilungamiso cha mulungu chimene chichi cha mulungu cho chinali mthupira wake Yesu Khristu.
It was from his will that was inside him to fulfill what was with God, to die on the cross, breathe from the car, that made the lashes or the erect to be justified and sanctified.
Ndipotu makufuna kwache iyeyo anakhala womvera anakhala wangwiro kuti akakwanirisa china chilichonse chimene Mulungu atati achifuna ndi kuchikwanirisa kuti akachikwanirisa akatipange ife kukhala olungama pamaso pa Mulungu.
So after we believe and that there is righteousness that justification came and told us, there is the result that is to be seen.
Ndino pambuyo pamene pambuyo pakukhulupirira mungationa kuti pali chilungamo ndi chilungamiso kaliyokeyo chosedwa kwa machimo.
God, verse 17 of the same chapter says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
Ndichifanyake mndimeke ya 17 ya chapter chomwecho ine nakuti chifanyake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali ndiwerengedwa watsopano zinthu zakale zapita taonani zakhala zasopano.
At first you see that he made us righteousness of God in Christ.
And because
the righteousness is within Christ, when once we are in that Christ, everything is new. A new person is seen in us.
Nipopeza chilungamiso chilungamocho chili mkati mwache mwa Yesu Khristu ndiye munthu akapezeka kapena kungopezeka mkati mwache mwa Yesu Khristu uja chilichonse sopano chikukhala chachiyeta sopano.
And everything that was old passed away. That means the real you, the little idolatry worship that you had, the little congregation, the little God of yourself is come out. Then the new person, that is Christ Jesus, is to start ruling and overruling you.
Jeno china chilichonse chakale chikuchoka ndi akamenena kuti chakale akulankhula iweyo weniweni makhalidwe ako opembeza mafano, makhalidwe ako achipembezo, makhalidwe ako odziyesera kwa kukhala Mulungu woti ukhozoma mlamulira nkumanchitira chilichonse Mulunguyo zimenezo zikuchotsedwa chifaniro wakhala kwa Yesu Khristu ndipo Yesu Khristuyo akutenga ulamuliro zonse kukhala kwakopano.
Again here there is two ways. There is all the things and there is all things.
Ndiye mukaonanso pamene pa pali mawu awiri amene akuonesa pali zinthu zasopano komanso pali zinthu zakale.
All things is you 100%. The idolatry worship.
Akamanenera zinthu zakale kuweyo weniweni amene ndiwe opembeza mafano.
The everything of yourself.
Chilichonse chimene chimachokera mwa iweyo.
Why are the all things? That is Christ again.
Pamene zinthu zasopano kapena zinthu zanyuwani pamene zikuonesedwa apapa pamene ndi Yesu Khristu.
Because the question might be, what are the all things that are meant to be new?
Chifamuna fuzo mkumanda unikwati zindu zonse zimene zikunendwa kunena kuti zikhozo kukhala za sobano zijanjani kapena zikupangisa kuti chikhale cha sobano nchiyani.
Verse 18 is answering. What are the odd things? What are the odd things? All things that the Bible is speaking.
Mundime tini mumuliyango la fuzo la zindu zakale zimene Bible imanena.
All things.
Zinduzonse makamaka.
Verse 18. And all things are of God. What are the all things of verse 17 says that all things are become new? Those all things are of God.
Ndeno akuti koma zinduzonse zichokera kwa Mulungu. Ndekukamaona palipo yango la zinduzonse zikazimana kunena kuti zonse zikakhala zasopano zichizikuoneka mu chapter 17 verse 17 ndekuti zinduzonse za Mulungu.
So when you are in Christ all things become new.
Ndeno ngati utakhala iwe mwa Khristu zinduzonse zimakhala zasopano.
I remember the preamble time when I am sick. I was fighting for myself to be healed. I was thinking whatever I got to be healed. But when he pleased God to reveal Christ to me, I give thanks to God even in sicknesses.
Kau ya kumbuyo kwa mene leo na duala. Dinali na wono kulimba na nini zonsi zimene ni makumana nazo. Kwa mene kwa mene kwa mene kwa kwa mene 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 kwa mene.
So, who is this God who has all things?
Ndiyano, ndi Mulungu kuti amene ali ndi zinthu zonse.
Verse 18 is answering the second sentence. Who has reconciled us to himself by Jesus Christ?
Ndiyano, ndi meke 18 iyo, ili ndiye akhulula zimene zimakamaka kusulakera chiwiriro.
So the word reconciliation comes where there is a word of enmity.
Ndiyo mau oya ogola mplaza kuyanjani sidwa kapena kuyanjani za ama kuyela tupa jepamene pakali udani.
There is no reconciliation without enmity.
Which
means at first there was enmity between God and the man. The sinning of Adam and Eve in the Garden of Eden brings the enmity between a man and God. Behold, there is the coming of Jesus Christ and dies on the cross was the bringing closer the two who are enemies.
Jino, kubwela kwa mbiwa Yesu Christ kukafa pandanda. Kubwela mtumini kukafa pandanda. Kunali kukaya njanisa anzo awira mena akala baudani.
So Christ is the reconciliator of two enemies that never meet.
Thank
God for making it possible that I should be reconciliated to God, my sovereign Savior. The dying of Jesus Christ on the cross was the reconciliation of the sinners to the sovereign God. Look to the third sentence of the same verse 18, whereby it says, and he has given us the ministry of reconciliation.
Ndere mukaona nu kusuya kepo kiti zapo pa janusi ya shidatu ye kunena kuti lati kwa sautu miki wachi anjanisho.
When they say that they've given us a ministry of reconciliation, it means the ministry of preaching Jesus Christ with whatever was in the cup that Christ drank from.
So, akutanga uzatu kulankhula za Yesu Kristu kulalikira kapena kutumikira ndi kulalikira za Yesu Kristu ndi china chilichonse chimene iye anachichita.
When we are talking about reconciliation, we are talking about the crucifixion, the death, the beating, the whatever, the despising that Christ received it before he was crucified on that cross. Thank God, because of Christ who died on the cross to reconcile me to my dad, that is God, whom I sinned against him and made enemies.
That's
why we are here to point to the people to Christ Jesus, because he is the only reconciliator of his own people. Never point somebody to anything, point a sinner to Christ Jesus, because he is the only one, the reconciliator of God and the sinner. May God bless us so that we should see Christ and his beauty in the preaching of the gospel. Preach Christ in the season and without season. Dear Heavenly Father, child and the Lord have given us, thank you for making it possible that we meet together and preach Christ and him crucified. We meet together and worship Christ and him crucified without compromise. As of now, we are finishing this time of worship that God you gave us. Help us understand the scriptures according to the way it has been written, so that glory and honor should proceed and goes unto you, Father God. We worship and bless and exalt your name in the mighty name of Jesus Christ. We pray, bless each and everybody that was hearing from the preaching of the message, even that before online. May the grace of God abound upon them. Bless even our dear brother Ken, who is to be preaching discounted minutes, French. Let those that God purposes that they should hear the passage to come and hear, so that your name may be blessed and be exalted. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.